Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mudukurikira kuri FM 88.8 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Turi ku mirongo migufi short waves mu Burundi kuri metero 19 na metero 22. Mushobora kandi kudusanga ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radioyacu.com. Turi no kuri Facebook, adresse ni VOA Radio Yacu. Hano muri studio ya 7 i Washington DC muri kumwe nange Eugenia Mukankusi. Ndabaramukije mwese abatwumva aho muri hose ku isi. Mukanya rero n'icya kiganiro muri isanga cyerekeye ubuzima tubagezaho buri wa gatatu kuri isaha. Uyu munsi turabaganirira kuri gahunda ifasha imiryango mu buzima igihe harimo umuntu ufite uburwayi budakira. Ikaze mwese rero kuri radio yanyu
muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Tuteze Ijwi rya Amerika nongere mbaye ikaze mwese muri kiganiro muri sanga. Si ikintu cyoroshye kurwaza umuntu uziko atazakira, hari byinshi bihinduka mu mibereho y'umuryango. Uyu munsi rero turaganira ku buryo bukoreshwa mu gufasha umuryango kugerageza kugira imibereho isanzwe iyo harimo umuntu ufite uburwayi budakira. Twatumiye Dr. Diane Mukasaha, ni uwo mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda, kugira ngo habafashe gusobanukirwa n'ibyi serivisi ya Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda. Muduhere telefone zanyu tuze kubahamagara mubaze ibibazo cyangwa se mutange ibitekerezo. Telefone yacu ya WhatsApp nyibibutse ni ukubanza akamenyetso ko guteranya 1202 441 931. Reka rero twakire umutumirwa wacu Dr. Diane Mukasaha, urahora komeye. Oui, muraho neza.
Muraho.
Aho ndi washyize kuri speaker ko numva bitaza kutworohera kumvikana.
Ndayivanamo.
Yivanemo nibwo byoroha kumvikana.
Utumvikana noneho.
Naho ubundi amajwi yaza kwisubiranamo ugasanga ntibimeze neza. Ngushimiye rero uyu mwanya uhaye Ijwi rya Amerika n'abakunzi bayo kandi uhaye ikaze. Mutubabarire, imashini ntabwo zitubaniye, telefoni ziyikuyeho, ariko mu kanya turongera tumuhamagare.
Chuti z'Ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro muri isanga, aho tuganira kuri serivisi ifasha abantu bafite umurwayi mu muryango ufite uburwayi budakira. Mukanya rero turaza kuganira na Madame Diane Mukasaha, ni umuganga wo mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima. RBC akaba rero ari ishami rya Ministeri y'ubuzima y'u Rwanda. Mukanya turaza kubaha kumuha umwanya abaganirire, kubera ko amatelefone ubu ngubu atangiye ameze nabi, ariko twizere ko tuza kumubona.
Yetu balabukide nabakaza bitala bibazikiride kali kubonya changa mukwano tumire no mwami wangoli kwenjagala bitegere hallo yenze kwa gala kwa gala tali kuyombera hallo yenze kwa gala kwa gala tali kuranira sagala kolomia sechi musagala konomia kwe manyandi mulafu neno siloko Timo no simba wano tulino kwekana Omolala rafunye moja wenga wera nkolo koto kutema tema Nse kugambo musaja kwata Koze sawuyo bakuwa mutala kale Kulichi mwera chucho Zumu musaja mukumana ye Zirana mura songa ya mwami wange No lavo kaza nyobu zanyo Ziyomba na mchala munange Beba tulimbenja ulote muli Cheating and I watch you sing a po. Gachakola chokola, emumachinga. Kuno yako kunyizira night and day. Omusajja cheating a day by day. Bobala wabinkana kana lekanawe. Tobanga tanaraba. Agamba nkoye mfamu meeting. Ateba the private meeting. Na uliro mutwenga kukwe tolola. Mwana wa mamu simila chita. Gobala wafu yangu kura meeting. Manjina wakenze mchiting. Kunira omulala replacing it. Tuvuganye mulavu competing it. Bwemba nkwetaga. Nebyo itana byombyetaga. Naye ate buli w'obinyema. Horo kunira omangu short case. Sirana. Mura songa ya mwami wange. No lavu kazanyo buzanyo. Ziyomba. Na mchala mundange. Beba tulimbenja ulote muli. Torana. Torana. Bulwa musacha wawe teso nda chokola. Sabo jijayo Lavu ya chitayo jodingisa Levyo vyo ni mbali mbango Yenda yenda Funira umulala kwembatisa Bopima Gobude ukuita gotena ngano dewa Ka baby Gawotu kila Upitila umuchisengane kuwa kukamasaji Heyo ye love enyuma 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 Heyo ye love enyuma 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 Sirana Mura songa Tulimbenja ulote muli Torana Bulu wa mutacha wawe teso na chokola Tokola lutala wala ina mwana wabandi Sie ya mkwana Sirana Mura songa ya mwami wange No lavu kaza nyobu zanyo Ziyomba na mchala mundange Beba tulimbenja
ulote muli Niradijwi ya Amerika Washington DC Mchirundi no mchinyarwanda Nshuti mkwameza mkwihanganile ikiganiro kiraza gukomeza mukanya turacyashaka muganga telefone ntabwo zirimo kutubanira ariko mukomeze mutwihanganire naho mukanya
waranwaye ni wowe mbura nkabura mahoro Mama, ururukundo, amateka zaruvuka.
nafashe na mbunda nyamanika na masasu nemera kibero wawe ibihe byose ni wowe mbura nkabura mahoro wewe mwayo mutima ni wowe mbura nkabura mahoro
Radijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro muri Isanga. Nshutero mwakoze kuba mukomeje kutwandikira muri benshi mwitabiriye iki kiganiro. Mukomeze kutwihanganira umutumirwa wacu telefoni ye ntabwo irimo gucamo. Ariko nk'uko mwifuje ko tuganira nagira ngo mbe mbahaye umwanya mutubwire namwe uko ikibazo cy'uburwayi budakira mu muryango mukibona. Nahera kuri Claude ni wo mu nkomane ni wowe turi kumwe muri aka kanya ko mbona mfite ba Claude benshi kuri Facebook.
Ni Claude wo mu nkomane.
Wiriwe neza.
Wiriwe.
Yego. Ye uri mu nkomane na hagana hehe mu gice cy'u Rwanda?
Mu karere ka Nyamagabe.
Yego.
Ntara y'Amajyepfo.
Ye. Nuko wowe wifuzaga kubaza muganga, wifuzaga gutanga igitekerezo watubwira?
Natangaza igitekerezo nkanabaza. Ubwo ngubwo nyine ngewe nk'uko mbibona inanga mu karere ka Nyamagabe mu murenge wacu wa Nkomane, ubundi icyo kibazo cyo kuba umuntu nyine ufite uburwayi budakira n'ubundi nyine ni umuryango uba ugomba kumwitaho n'inshuti bakaba bamufasha mu buryo bashoboye, cyangwa se hakaba haboneka n'indi miryango y'abagira neza ikamufasha.
Yego.
Niko bigenda bimera. Nashakaga ubwo yaba hari nyine nabwo mbamubajije cyaba cyakorwa yenda kugira ngo nyine habe haboneka n'ubundi bufasha burenze.
Ye nibyo twifuzaga kumubaza n'ubundi uburyo gahunda imeze yo gufasha abantu cyane cyane kwihangana no kubana n'icyo kibazo ndetse no guherekeza umuntu uzi neza ko atazakira.
Nanone hari n'abandi baba babana n'ubumuga se bwatutse ku mpanuka runaka umuntu akaba yakoraga ari muzima yenda akabaho nk'impanuka akahinduka agahita amugara asanga nyine ahuye n'uburwayi nyine butazakira.
Ye ubwo turaza kumuba turaza kumubaza ni naboneka. Urakoze cyane.
Nawe murakoze.
Twakire na Byiringiro. Byiringiro wiriwe.
Okay, ni Byiringiro mindani karongi.
Umeze ute se?
Okay, wena nange icyo kigano cya muri sanga kigano nange nkunda cyane. Wena nange ku ndwara zidakira wenda. Wena muganga nuko ataje tubatumaje ibazo byinshi. Wenda nka Leta y'u Rwanda ndatukamuhaza wenda. Wenda basanze umuntu ararwaye mu muryango wenda Leta wenda yimufasha iki wenda. Wenda icyo kibazo twakikimaze ariko nyine kuva muganga ntawe uhari nyine.
Ku buhanga bw'ibyuma barimo kumbwira ko atari yaboneka, ariko nibyo yari budusobanurire ukuntu abantu bafashwa. Yenda mu kanya turamubona.
Nta kibazo nyine. Wenda natwe umuryango harimo abantu bagiye bahura wenda n'impanuka n'ibibazo, ariko usanga umuntu abahumuriza. Kuko utabahumurije bakumva ziyanze ubuzima, bakumva barabwanze.
Ubwo aba imiryango nk'uko Claude yabivugaga, imiryango igafatanya, inshuti ndetse na byashoboka n'abagira neza, iyo nabo bafashije biba biri amahire.
Biba by'amahire, kandi buryo yafashijwe nawe biba bimwere, biba bimukizere, bimwereka yuko nawe akunzwe kandi nawe ari umuntu ahabwa agaciro.
Cyane cyane ko uburwayi nk'ubwo akenshi iyo budakira hari n'ibindi bishamikiraho, ari uko kwiheba, ari uko kumva umuntu nta gaciro nyine agifite mu muryango kubera ko ntacyo ashoboye gukora, bose bikagenda bibagiraho ingaruka.
Bikagenda bibagiraho ingaruka, ariko buriya wenda barimo bumva wenda radio y'i Amerika wenda akaba ari nk'umuntu ufite ikibazo mu muryango, bajya mwegera bakamuhumuriza, bakamwereka yuko nawe ari umuntu nawe kandi nawe nashobora kugira nawe icyo wenda yakora, wenda ho mu kazi ka Leta no mu bindi bintu bigiye bitandukanye.
Ikindi umuntu yavuga ni uko nk'ubwo iyo serivisi ihari, umuntu yavuga ati mwakwegera na serivisi z'ubuvuzi mukaba mwabaza aho mushobora kubona serivisi nk'izo ngizo zifasha imiryango.
Rwose uwo muganga iyo aba yabonetse twakibaza ibibazo byinshi. Kuri Facebook hari abantu benshi cyane banditse bari kumaza ibibazo byinshi cyane.
Nibyo rwose by'ingiringiro, nanjye ndabibona ko ari benshi barimo kwandika bifuza kubaza cyangwa se gutanga ibitekerezo. Reka tube dusangira ibitekerezo na bamwe muri mwebwe, hanyuma ubundi ubwo ku bw'amahirwe turaza kumubona hanyuma dukomeze.
Nta kibazo nimubona nyine tuba radio yanyu tuyiteze amatwi nyirani Karongi.
Nuko. Turabakunda. Natwe turabakunda.
Okay, nibyo ningire muri Karongi bahoza ku mutima.
Yego, natwe nuko. Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, twakire noneho Eric. Eric.
Hello.
Wiriwe. Bite urahagana hehe?
Amahoro n'ukuri, ndi muri Karongi cya Bujumbura.
I Bujumbura mwiriwe neza?
Yego, kiretse ko hashyushye cyane.
No gushaka hari amahumbezi, hari amafu mukikinga ubwo bushyuhe.
Yego.
Hanyuma wari ufite ikibazo wifuzaga kubaza muganga cyangwa se ni igitekerezo wifuzaga gutanga?
Nagomba kubaza.
Washaka kubaza iki?
Nashaka kubaza ku bintu bijyanye n'indwara zidakira. Bijya bita ngo ni maladie chronique mu Gifaransa.
Yego.
Hari igihe ishika umuntu akarwara indwara idakira. Ugasanga mu kibano birabagoye kubyakira. Nk'umuntu rero yagize icyo kibazo, yo kwitwara gute kugira ngo imiryango abayemwo, ababanyi bumve ko ari ibintu bisanzwe ashobora kubana nabo kandi akaramba nk'abandi.
Uravuga nk'ukuntu abantu bagirwa inama y'ukuntu bifata afite umurwayi ufite uburwayi budakira?
Yego.
Turaza kuba
nk'ubu dufata ufise umurwayi afite iyo ndwara, kenshi hari igihe usanga mu kibano akamera nk'umuntu akumiriwe n'izihe ngaruka bishobora kugira ku mugwayi cyangwa umugwayi we yokwitwara gute kugira ngo ashobore kwiyakira mbere no mu muryango bamwakire.
Turaza kubaza muganga mu kanya icyo abivugaho inama yatanga. Ese abo ubona kenshi bakunda gukumirwa cyangwa se kudafatwa neza mu muryango n'abafite nk'izihe ndwara muri izo ngizo uvuga zidakira nk'abo waba warabonye?
Mu Burundi murazi ko icyaha cy'ubusambanyi ni icyaha gihanwa n'amategeko kikongera kigahanwa n'imico n'imigenzo y'Ikirundi. Rero kenshi kubera ko ubwandu bwa sida bukomoka kuri icyo cyaha, iyo nk'umuntu arwaye sida
bishobora no kuva no ku bindi aho yaba yarahuye n'amaraso y'uwanduye.
Ego birashoboka ko ashobora kuyirwara yayikuye mu bindi. Ariko rero mu Burundi ibyo bigushikiye ukarwara sida kenshi bahita bajija ko yoba yazananye mu busambanyi, ugafatwa rero nk'umuntu yamenje ibintu by'uko nyine ugasanga nyine urakumiriwe ukabona kuri gicibwa mu muryango.
Yego, ni ugusobanukirwa neza ko umuntu ufite uburwayi bwa sida hari umuntu nk'abandi, ko atagombye guhezwa cyangwa se kuba abantu bamwinuba ntabwo ari we uba yabyikururiye, ashobora kuva ku mpamvu nyinshi kandi abakiri umuntu nk'abandi.
Ego rero icyo nashaka kubaza muganga ni ukuntu umuntu mu kibano abayemwo yogerageze kubumvisha ko ibyo arimwo ari bisanzwe, cyangwa nabo bakabona ko nubwo yoba afite nk'ubwandu bwa sida abakiri umuntu nk'abandi, abafite amaduru nk'ay'abandi, ibintu by'uko nyine.
Yego rwose, abantu bakwiye kubisobanukirwa, ni uburwayi nk'ubundi. Urakoze cyane. Reka twakire namwe, reka twakire na Siriyake. Siriyake, uranyumva? Siriyake, wiriwe neza?
Twirirwa amahoro neza neza, mperereye hano Bujumbura.
Bujumbura ngo mufite ubushyuhe?
Burahari pe, ntabwo ari ukubeshya, burahari. Nk'ubona akazuba kaba gahari atari gakeyi, rero buriyongeraho nk'amadogre makeyi. Namwe murakomeye kuri radiyo?
Turakomeye rwose, twe nta bushyuhe bwinshi buhari kugeza ubwo byari bimeze neza, uretse ko tukiri na mu gitondo. Ubu turi saa yine n'iminota irenzeho 22 irenga. Ntabwo harashyuha cyane.
Nshaka kubaza umutumire, niba hari indwara zidakira zimaze kumenyekana yo zidondagura nka zimenye?
Indwara zidakira? Ko zaba ari nyinshi se?
Nkuru muri zo
hari nyinshi cyane. Ahubwo twari turimo dushaka kuganira ku byerekeranye n'indwara nyine, yo hajemo uburwayi nk'ubwo ngubwo budakira, uko umuntu yabyifatamo. Reka muhe umwanya, ndumva ku ruhanga bw'ibyuma bambwiye ko ahari. Dr. Diane, muranyumva noneho? Alo,
kandi banje kutiguraho, ndi kubumva ubu ngubu.
Ubwose ikibazo cyajemo ntabwo nzi, uretse ko tubimaranye iminsi, ariko noneho ibi byo byakabije. Yego,
mumbabarire, nange ntabwo uko byagenze.
Nta kibazo rwose, birumvikana. None se ntabwo ari amakosa yawe cyangwa yacu, ni ibyuma bidasezerana. Hari abantu navugaga ngo uhaye ikaze nyine ku Ijwi rya Amerika, nka gushimira n'uyu mwanya wahaye abakunzi bayo, bamaze kutwandikira ari benshi, bakomeje no kuduhamagara. Ubu twari tumaze kwakira 4 barimo uwitwa Claude, hari Byiringiro, Eric na Siriyake bari Bujumbura. Ubwo rero ndibwira ko mbere yuko tubasubiza, wabanza muri make ukatubwira serivisi itangwa ubwo hari ubwo bishobora kuba kuza guhuza n'ibibazo bibasaga ubwabyo gufasha abantu udusobanurire muri makeya serivisi yihabwa imiryango serivisi izwi nka palliative care ye mu magambo y'icyongereza mu kinyarwanda watubwira uko muyita n'uburyo ikora
murakoze cyane kandi abashimiye cyane ko mwaduhaye umwanya nk'uyu nguyu ukubwira abatwumva abanyarwanda abarundi n'abandi bose bumva ikinyarwanda kuri buno bufasha buhabwa abantu bafite indwara zidakira ni ukuvuga ngo nk'uko bisanzwe bizwi mu buvuzi bwa buri gihe bwa buri munsi habaho kurinda indwara abantu bose barabizi ni uku gushyiraho ingamba zo gukaraba intoki gushyiraho ingamba z'amasuku gushyiraho ingamba zo kurya indyo yuzuye gushyiraho ingamba zo gushyiraho umusitikeri ngo batarwara malariya izo ni ingamba zigamije kurinda indwara hakaba rero n'ingamba zigamije kuvura indwara urugero umurwayi malariya bari mu muti wa malariya akire atahe ariko ntibibuze yuko hari indwara zidakira nubwo bwose leta cyangwa se ibigo by'ubuvuzi isi yose babagerageje gushyiraho ingamba zo kuvura ariko bagasanga hari nka kanseri igeze igihe ibaye indwara idakira ugasanga hari diyabete ihindutse indwara idakira ugasanga hari indwara z'imitima iz'impyiko icyakorwa cyose akaba atari ukugira ngo zikire ari karande zikaba zitakira nubwo rero zidakira izo ndwara hari aho zijyana zikire ntabwo bikwiye ko twavuga ngo turekere aho ngaho kuko uriya muntu yamaze gukorerwa byose akaba atazakira ngo turekere aho ngaho duterere iyo ngiyo aba akiri umuntu kandi akeneye ubufasha ubwo bufasha yarahabwa nibwo bwitwa sue palliative mu gifaransa cyangwa se palliative care mu cyongereza ubwo bufasha buba bugamije kugira ngo wa muntu abeho mu gihe ataramara gusinzira kuko ntawe uzi umunsi wa buri muntu ariko abeho muri dignite abeho mu cyubahiro abeho ameze neza urugero nka ziriya ndwara inyinshi zikunze kubabaza umuntu urwaye ziriya ndwara arababara cyane urugero nka kanseri kenshi usanga ari ibibyimba ugasanga zifite ibisebe aho bagiye babaga umuntu ugasanga afite hariho ibibazo by'ububabare bwinshi umuntu afite nubwo icyo kibyimba kitakize nubwo iyo kanseri itakize ariko ububabare dureri peni ibasha kuvurwa kandi igakira hari imiti y'ububabare rero iriho nko mu Rwanda niho ndi kuvugira ni ukuvuga ngo imiti igabanya ububabare cyangwa se ibukiza burundu irahari mu gihugu kandi ahantu hose ku buryo byibuze umuntu ubwo adakira iyo ndwara ariko ububabare bwo agire gute abukizwe abuvurwe ubwo ni ububabare buri fizike cyangwa se ububabare bw'impagarike noneho kubera iyo ndwara iba indwara ikomeye kandi yica usanga umuntu afite n'ikibazo cy'ububabare bakwita bw'ibyiyumviro gutekereza ngo ndapfuye abana banjye mbasize hehe umuryango wanjye bimeze gute ugasanga afite ububabare navuga buri emotional cyangwa ububabare bw'ibitekerezo naho ni byiza yuko abantu babona ababaganiriza abamusobanurira abamuba hasi abamuhumuriza hakaba noneho n'ububabare muri sosiyare buriya habaho ububabare muri sosiyare tuvuye nk'urugero abantu bakaguha akato harimo nk'abamama bafite kanseri z'ibere mu muco wa kinyarwanda cyangwa se w'ikirundi cyangwa muri afurika kuba barakubaza ibere hamwe na hamwe rikaba ritakiriho ugasanga abantu bose baragufata nk'aho uri umuntu udasanzwe akato ko muri sosiyete ugasanga nabwo umuntu arababaye kuko abakagombye kumufasha abakagombye kumuba hafi nibo bantu bari kugira gute kumuba kure ikindi cya kane ubwo navuze ububabare buri fizike buri emosiyoneri cyangwa se mu byiyumviro n'ububabare buri sosiyare hari n'ububabare cyangwa se ikibazo umuntu agira kiri sipirico mu myemerere ntabwo gikunda kuboneka imyemerere imyizerere akenshi abantu baba bazi yuko umuganga arabakorera ibishoboka byose bagakira iyo babonye umuganga ukomeye atabavuye batangira gushakisha ubundi buvuzi budasanzwe ku isi ari abajya guterekera kuraguza by'umuco w'ikinyarwanda ari abajya gusenga cyane bajya gushaka ahandi hantu babona rukuru bajya gushaka ahandi hantu babona ubufasha ugasanga rero biramwishiye n'imiteri bumwe ntari kuyinywa kubera ko yagize ikibazo cyo gutangira gutekereza ngo ugomba gushakisha ubundi bufasha butari kwa muganga budasanzwe aho rero iyo sue palliative ikora ni ukureba umuntu wese aho kureba indwara
zihindura icyerekezo mbere ubuvuzi bwari buganishije ku ndwara kanseri diyabete impyiko ntikikize noneho buragana ku muntu umuntu acyariho nubwo arwaye indwara idakira kandi agomba kubaho muri dinyite cyangwa se mu cyubahiro nta cyubahiro umuntu ari kuribwa cyane avuze induru adasinzira nta cyubahiro umuntu afite depresiyo cyangwa se uburwayi bwo mu byiyumviro nta cyubahiro umuntu afite akato niyo mpamvu rero sue palliatif leta y'u Rwanda yagerageje kuvuga ngo reka dushyireho iyo porogaramu ya sue palliatif ize yunganira izindi porogaramu zihari z'ubuvuzi noneho rero umuntu abeho anabeho ari n'uzapfa apfe muri dinyite cyangwa se mu cyubahiro cya muntu naho ngaho rero ngarutse inyuma kuri porogaramu dufite kuko henshi usanga aho zigiye ziri mu bihugu biteye imbere zisa nk'aho bihenze twakoresheje politiki ya integration gukora ku buryo tubishyira muri gahunda isanzwe y'ubuvuzi tugakoresha abaganga basanzwe ahubwo n'abakongererwa ubumenyi abanasi cyangwa se abainfirmiyeri abaforomo basanzwe tukabongerera ubumenyi noneho n'abaganga babareba abapsikologi klinisiye n'abandi kugira ngo nibo bajye bakora nka ekipe igihe babonye mwene abo barwayi barwaye indwara zidakira babafashe kwiyakira babafashe kutaribwa noneho bakongeraho n'uko bakonsidera tureba umuryango kuko iriya ndwara umuntu ayirwara igihe kirekire cyane umuntu arwaje imyaka ibiri umuryango urakena harimo abana bava mu mashuri kurwaza papa wabo kurwaza mama wabo ibyo byose sue palliatif igomba gukonsidera na famiye
n'umuryango wose
none
bivuze ko serivisi cyangwa se ubwo bufasha umuntu ashobora kubona mu bitaro ibyo ari byo byose mwavuga ko hari abantu batandukanye batanga nyine ubwo bufasha ibitaro ibyo ari byo byose umuntu yajyamo mu Rwanda abo baganga bose mwongereye ubumenyi bashobora kumufasha
ye murakoze nko mu bitaro uko gahunda y'ubuzima ya system ya santé yubatse mu Rwanda hari ibitaro binini cyangwa se ibitaro by'ama université CHK, CHIB, Butare, Kanombe, ibyo ni ibitaro binini binini ibitaro byitiriwe Umwami Faisal bigira serivisi ya sue palliatif bigira pake cyangwa se ingano y'ibyo bashobora gutanga muri sue palliatif biri byisumbuye cyane byo ku rwego rwabo kuko sue palliatif ishobora gutanga kwa muganga urugero hari nk'imiti n'ibyo bashobora kumufasha bitakorerwa mu rugo noneho ku bitaro bya district ibitaro by'uturere kwa 42 ni ukuvuga ngo ibitaro bya Ruhango Kabgayi Kabutare Kibungo Rwamagana abyita bya district nabyo byibuze bifite abantu 5 bahuguwe gukora izo sue palliatif bagizwe n'umuganga abaforomo 2 umusosiyare na n'umusore clinicien noneho hakaba na centre de santé ngo nyuma y'ibitaro bya district hariho centre de santé cyangwa se ibigo nderabuzima niko babyita mu kinyarwanda ibigo nderabuzima byo ntabwo biye bigira abaganga bigira aba infirmiyeri bateye imbere bari registered nurse babiri byibuze babaye barahuguwe mu gufasha abarwayi muri sue palliatif icyo nagira ngo nongereho ni uko hari ubushakashatsi twakoze dusanga ko abantu bo muri Afurika benshi bishimira gupfira no kurembera mu babo abenshi rero bahitamo kwisubirira mu rugo iyo basanze atazakira akaba ari mu bana akabwira ijambo rya nyuma akaba ari mu bantu be twasanze rero ari byiza gushyira serivisi no mu ngo ku buryo hari porogaramu twatangiye ubungubu iri mu maserire cyangwa se mu tugari 100 turashaka kugira ngo tuyobore yakwira mu gihugu cyose y'ubuvuzi abafasha ba muganga mu ngo abantu bari muri ako kagari 2 bahuguwe amezi 6 bahuguwe byibuze niba wa muntu agomba kujya kwipfukisha arirembeye afite cya gisebe cya kanseri ye kujya gutega cyangwa se gushakisha uburyo ajya ku kigo nderabuzima mu buryo bugoranye ese bari bumuheke ese bigire gute bamutange mu rugo bamupfukireyo
ubwo batandukaniye he n'abajyanama b'ubuzima
abagenda mu buzima bo buriya babakora irebana na prevention barahuguwe bisanzwe by'umweru 2 ariko abandi bakora barangize amashuri yisumbuye nyuma yo kurangiza amashuri yisumbuye biga andi mezi 6 babona certifica za minisiteri y'uburezi zitwa home based care practitioners abavuzi bo mu ngo abagenda mu buzima navuga ngo bafasha cyane mu kurinda indwara gukingiza abana muri prevention ariko noneho mu buvuzi nyirizina kureba imiti babare barayinywa neza ese bakeneye gupfukwa kugira ngo atazabona leta infection muri community ababize igihe kirekire kandi noneho basa nkaho bisumbuyeho kwagira nama w'ubuzima kuko bakora ku murwayi
yego ikiganiro rero muri isanga ni ikiganiro giha abakunzi b'ijwi rya Amerika hari ibyo babajije nyine nkuko nabikubwiraga mu kanya bimwe mwabishubije nka Syriac yo Bujumbura yari yamaze kubaza zimwe mu ndwara asaba ingero z'indwara zidakira mwazivuze zirimo kanseri diabete indwara z'umutima impyiko n'izindi nagira ngo noneho tujye ku murongo wa telefone twakire uwumaze akanya ategereje witwa Kwizera uranyumva
Bacana.
Ee wiriwe neza urahagana hehe?
Wiriwe ndi Kigali mu Rwanda ku Kacyiru.
Utubabarire tukumajijeho akanya kubera ko twageragezaga kubanza gusobanuza muganga kugira ngo tubone naho duhera n'ibibazo bimwe agende abisubiza. Nuko ufite ikibazo cyangwa ni igitekerezo?
Ni ikibazo ni igitekerezo.
Yego.
Nanyizo mbaze umutumirwa wacu ese ubufasha baha abantu abantu bafite cyangwa barwaye izo ndwara zidakira ubufasha nta mvuga igitekerezo ubufasha bushyirwa ahantu hose abavuzi cyangwa abaganga bongererwa ubushobozi mu buryo bw'ubumenyi nangije ngo mbaze ikindi kibazo ese no ku mavuriro mato ya leta izo serivisi zirahari impamvu y'icyo kibazo hari igihe ugera ku ivuriro runaka bakakubwira ko ugomba gushakira ku bitaro bikuru ibi bituma ukoresha igihe kirekire bishobora kugira ingaruka ku muntu mu gihe arembye
ugasaka kumenya rero niba mu mavuriro matoya umuntu yabona ubufasha
Mu mavuriro matoya mu dusantre dusanze murakoze
urakoze asa naho yarabikomojeho avuga ko barimo no kugera no mu ngo ndeka muho umwanya abanza gusubiza mbere ko twakira undi mukunzi w'ijwi rya Amerika Dr. Diane ni munsi ubigize Kwizera
arakoze cyane Kwizera nagira ngo se nkubitandukanya n'ubuvuzi bw'indwara yihuse bwa urgence busaba ko umurwayi akurikiranwa ku centre de santé babona bikomeye bakamuheza ku ivuriro rindi rikurikiraho uwo turi kuvuga umurwayi turi kuvuga ubu ngubu ni umurwayi warwaye indwara idakira akagera igihe bigaragaye ko itazakira burundu ariko none akaba atanapfuye kandi akomeza kubaho kandi neza birushijeho uwo murwayi amavuriro makuru manini yose buriya akenshi aba yarayagezeho noneho ahubwo akeneye gukurikiranwa mu kudakira k'uburwayi bwe ariko noneho akabaho atari kubabara mbere kera izerizi taraza umuntu yabaga avuye katuvuye wenda avuye kwivuza mu Buhinde kanseri cyangwa se avuye kwivuza ahandi aragarutse ahise asubira mu rugo aho kanya agiye kuribwa kurembera yo kugeza umunsi wo gupfa akajya gutegereza ariko uyu munsi ari ashatse gufasha kuri buri vuriro ryabo ririmi yaba irya leta ritoya asanga umuntu ubasha gukora kumenya uburibwe afite kumenya uko indwara ye imeze kandi noneho akabasha no kuhita amufasha ako kanya ni ukuvuga ngo buri vuriro ryose rya leta rifite byibuze minimum ubuke abantu babiri babizi kandi noneho turi no gukora na Université y'u Rwanda ku buryo abaganga bari gusohoka ubu ngubu barangiza kwiga bafite ubwo bumenyi ku buryo bizaba ari ibisanzwe mbese ku mavuriro yose umuganga uzajya urangiza kwiga azajya amenya kumenya ngo nubwo umuntu atazakira ariko hari icyo gukora
mbere harakabaza nashaka kukubaza mbere yuko nakira na Ramberi ariko ubwo ushobora kunsubiza amaze kubaza ikibazo cye aho mwarimu uvuze ibyerekeranye no gufasha umurwayi ukamufasha mu mavuriro matoya cyangwa se n'amanini aha nashaka kubaza gatoya umuntu ufite imiti we arashobora kuyikoresha ko uburwayi nk'ubu ngubu budakira buba bwatwaye umuntu amafaranga bikazamo ubukene bw'umuryango hakazamo kubona umuntu adafite uko yigira umuntu ashobora gukoresha mitiweri akavurwa ubu burwayi budakira nako gufashwa kubaho mu buryo umuntu yavuga ngo busanzwe agakomeza ubuzima kugira ngo nubwo babari bugende cyangwa se atarushaho no kwiheba.
Yego. Abakozi cyane mituwere biri muri mituwere.
Yego.
Kuvuga ngo ni serivisi irimo mituwere rwose mu buzima bwa buri munsi.
Reka twakirira mbere, noneho ndabona amatelefone yongeye kugenda acika. Uwitwa Ganza ngo turamubuze kuri telefone, niwe nari ngiye kwakira. Reka dufate Rambere. Rambere, uratwumva?
Ndabumva.
Wiriwe, urahagana hehe?
Ndi Lusaka.
Yeah. Lusaka muri Zambia?
Yego.
Nuko. Ikibazo ufite cyangwa se igitekerezo wifuza gutanga?
Ufite utubazo nka gitatu nabaza, wenda nkaza gutanga igitekerezo nyuma. Akenshi usanga izo ndwara zidakira ku rwego rwa mbere aba ari za ndwara umuntu aba ari ya ndwara umuntu aba afite, ariko akiyumva nk'aho ari muzima, cyane cyane iyo atagiye usanga, ahubwo bikazagira igihe ya ndwara igakura bikagaragara ko kwa muganga batagishoboye kuyikontorora, ariko yajyayo mbere byari kuzagira igarurire ryibura. Ndetse bakoresha ubuhe bukangurambaga ko n'ubundi byagaragaye ko kuba umuntu yajya kwa muganga atumva ko arwaye, atumva rwego agiye kureba ko ubuzima bwe buhagaze, bisa nk'aho bititabirwa cyane muri bino bihugu bitaratera imbere cyangwa se bintu bikiri ku rwego rukiri hasi. Hakorwa iki kugira ngo babe bakangurira abantu cyangwa se babe bagerageza nibuze umuntu muri periode runaka abe yajya kwa muganga ajye kureba uko ubuzima bwe buhagaze, se banarebe nimba koko nta sinye z'indwara runaka nk'izo zishobora kuzamwataka. Icyo ni cyo cya mbere nari mfite. Ikibazo cya kabiri mfite ko hari indwara kugira ngo bisaba ubushobozi buhambaye kugira ngo zibe zavurwa, wenda rimwe na rimwe njya numva hari abajya no ku maradiyo nubagasa no mu binyamakuru runaka basaba inkunga bagira gute, nta kuntu indwara z'izo ngizo zajya zishyirwaho wenda nko kuvurwa ku buntu ndetse na leta igafatanya, cyane cyane ko abazirwaye atari abantu benshi mu gihugu, ku buryo uwo muntu nimba hari faziri runaka yagirwa mu gihe wenda yayirwaye wenda ya mituweli, kuko naho hari urwego ugeraho ntabwo mituweli yakujyana mu Buhinde ntiyakujyana hehe, wenda akaba hari kaparikikiriye ku bantu nk'abo ngabo bafite indwara nk'izo ngizo zidakira. Icyo ngicyo ni icya kabiri nari mfite. Hanyuma icya gatatu ari nacyo cya nyuma, habaho ihezwa ry'abantu bafite indwara nk'izo ngizo cyane cyane mu miryango, muri sosiyete. Ese hakorwa iki kugira ngo abantu bisange muri sosiyete nk'abantu mbega nuko nguko no kuva nta kibazo, kuko bigaragara ko habaho kwihezwa uburyo umuntu arwaye indwara runaka idakira, ariko mu bihumbi nakongeraho n'ikindi kimwe
nyarutsa kuko hari n'abandi bategereje
n'izo ndwara. Hari indwara ziba ziri ziva kuneza ku ruhererekane rw'imiryango. Haba hari uburyo bwihariye bishobora gukontororwamo, eida umwana avuka cyangwa se mu bundi buryo, ku buryo bitagaragara ko nimba wenda umuryango papa arwara hepatite B nanjye nzayirwara mu kindi gihe, hakaba hari uburyo ki wenda bakora kugira ngo bagabanye risike zo kuba nazayirwara bikurikiye cyangwa se bivuye kuri ku babyeyi bambyara cyangwa se ku muryango ku ruhererekane rw'amaraso. Icyo kibazo nari mfite, ndumva narekera aho ngaho. Murakoze.
Urakoze cyane, ni ibibazo byinshi ariko kandi ni na byiza. Reka ubwo muganga agerageze kugusubiza, numva harimo iby'ubukangurambaga, harimo iby'ubufasha mu kwivuza, kaza ibyo gukumira indwara. Dr. Diane, umusubirize Rambere.
Murakoze cyane. Rambere abajije ibibazo byiza cyane, atanze n'ibitekerezo buriya mu bibazo bye. Kuko ikibazo kizabajije cy'ubukangurambaga mu buryo abantu bagera kwa muganga hakiri kare ni ikibazo cyiza cyane. Arakoze ko urabona ko harimo gushaka kudufasha no gufasha abarwayi muri rusange. Abantu benshi usanga umuco wo kwivuza hakiri kare no kwisuzumisha hakiri kare utarabazamo, kandi izi ndwara zakira ibigaragara yuko zimenyekanye kare zirakira, cyangwa se ubufasha babona bukarushaho kugira imbaraga no kugira akamaro. Icyagaragaye ni uko abantu benshi nabumva radiyo babyumve ko kwisuzumisha hakiri kare bifasha gukira n'imigendekere y'indwara. Nk'indwara za kanseri tuzihereyeho, hari byinshi bikorwa biri gukorwa. Nka kanseri z'inkondo y'umura bari gutangira gukingira abana benshi, ubu ngubu batagira igihe cyo kuba bazirwara bari gukingirwa kugira ngo byibuze be kuzagira igihe cyo kuzirwara. Kanseri zibera muri Kafri Day, sinzi niba zi Kafri Day zijya ziba rimwe mu cyumweru kabiri mu kwezi, bakangurira abantu kwipimisha, bakangurira abantu kwipimisha indwara zakira za diyabete, indwara z'imitima, kuko akenshi zo zijya ziza zaratinze ugasanga ntizikira. Bakanabakangurira abadamu kumenya kwisuzuma kanseri y'ibere. Akenshi ubungubu byashyizwe nk'imbaraga cyane muri izi Kafri Day ziba buri cyumweru, ni siporo rusange mu Kinyarwanda. Ziba kabiri mu kwezi, hasigaye bari muri iyo gahunda buri gihe yo gukangurira abantu kwipimisha izi ndwara zidakira hakiri kare. Ariko n'urugendo biracyakomeje. Ikindi ni uko abantu batabimenya kubera no kuri mituweli, harimo ko umudamu wese uri hejuru y'imyaka 35 yagombye byibuze rimwe ku mwaka gukoresha icyo bita check-up. Check-up ni ukuvuga ngo ni ukujya kwa muganga utarwaye ntawe kuribwa rimwe mu mwaka, bakareba amaraso, bakareba mu mubiri hose, bakareba ibere, bakareba ahantu hose bategereza ashobora kuza kubahaza indwara. Byibuze rimwe mu mwaka ukisuzumisha, bakorera check-up y'ahantu hose. Iyi ni rimwe mu mwaka mituweli irabyishyura. Umugabo wese urengeje imyaka 40 nawe yagombye buri mwaka kwipimisha imitima, impyiko, indwara zitandura kugira ngo amenye uko ahagaze. Ahubwo ni byiza ko abantu bakunda kumenya bajya bamenya izo gahunda za leta ziriho kugira ngo bisuzumishe hakiri kare, bivuze hakiri kare.
Ndumva hari ari kuzahora babyibutsa kugira ngo abantu bisuzumisha kuko batari barwara ni bakeya.
Ni bake cyane, usanga hari icyo kibazo, ugasanga rwose abantu bagera bageze hahandi ntacyakorwa. Cyane cyane abadamu, amakanseri y'ibere aravurwa agakira, ariko usanga baza byarakererewe, ugasanga ntaho ntacyo umuganga yabafasha nyine ari kubaherekeza.
Reka twakire na Daniel. Daniel.
Karame karame.
Wiriwe urahagana hehe?
Niriwe neza, ndi Nyamasheke ruharambuga mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Nuko ikibazo cyawe rero cyangwa igitekerezo?
Rwose ndashima ku bw'icyo kiganiro mwashyizeho. Ikiganiro ni cyiza rwose, numvise ari aho kidukuye ari naho kitugejeje. Mu by'ukuri ari byinshi tutari tuzi tukimenyeyemo. Icyo nakoraga ni ukubashima, nta bibazo birenze mfite, murakoze.
Wabyumvise, numara kugira imyaka y'abagabo mirongo yavuze ingahe?
Danye, wipimishije umwijima?
Yego rwose, leta y'u Rwanda turayishima, idukingira ku buntu hepatite. Twe twari ku ishuri bayidukingira.
Baragukingiye? Kuko niba amaza kanseri.
Yego baradukingiye.
Okay.
Ndumva rwose Daniel yarakanguriwe ibyerekeranye no kwita ku buzima, ubwo ni ukudufasha ukagikangura n'abandi.
Yego rwose, ariko leta yacu irabikora. Ni ukuri kose, leta ntacyo tuyishinja. Ubu ngubu abana bavuka bakingira, abakuru, abatoya, ingeri zose. Mbese mu by'ukuri ntacyo twashinja leta yacu, byose bidukorera ku gihe kandi ku buntu.
Urakoze cyane rero gutanga ibitekerezo byawe. Ubwo ni ugukomeza urugamba rero, kwigisha ni uguhozaho. Urakoze cyane Dr. Diane. Mu bijyanye no gufasha umuryango wahuye n'ibibazo byo kugira umurwayi ufite uburwayi budakira, tuvuge mwari mwavuze nk'umurwayi ubwe ku giti cye, kumufasha kuba yabaho atahawe akato, kumuhumuriza, hanyuma umuryango, undi muntu wo mu muryango we, ubufasha abona buhagaze gute?
Murakoze cyane. Dushingiye nko kuri izi serivisi za palliative iyo zidahari, byagaragaye yuko n'ubushakashatsi buri ku rwego rw'isi yuko iyo umuryango umwe ufite umurwayi indwara adafite ubufasha bwo ku muntu urwaye abantu bahatuba nabo bahita baba bafatwa no kuvuga ngo baba affecte. Urugero hari umwana utajya ku ishuri, hari umugore urwaje umugabo, ubwo babaye batatu mu muryango wose ati icyo kibazo. Ariko icya mbere dukora ni uko tugerageza kureba umurwayi kwa mbere na mbere abanza kuba stable, abanza kuryama agasinzira kubera adafite ububabare, bigatuma wa muryango we nawe ubasha gusinzira. Abasha niba urugero ubwo nk'uko tujyana gahunda yo kubafasha ni byinshi kuraga, niba tubona kumuhiza mu gihe cya nyuma agombe asigara asize amatiku mu muryango amakimbirane, nibyo bituma umuryango urushaho koroherwa. Akenshi imiti y'ububabare ni ubuntu, kuko twasanze iriho kujya kuyigura birahenze, ntabwo ihenze cyane ariko biba byarahenze kuko abamaze igihe kirekire cyane ajya kwa muganga, se yagira kwa muganga. Imiti ya separatifu yo ni ubuntu. Abavuzi bo mwo kugeza uyu munsi ntabwo baca amafaranga. Ikindi ku muryango, umuryango nawo bawufasha muri mu bujyanama muri kanseringi, niko navuga. Umuryango nawo uraganirizwa, umuryango nawo ugasobanukirwa, umuryango nawo ugahumurizwa, bakawuba hafi umunsi ku wundi, kuko usanga umuryango wagiye nawo ugira ibibazo kubera uhungabana kubera ubwo burwayi. Ikindi Leta y'u Rwanda yo ikorana nanone n'abafatanyabikorwa. Nk'urugero nko muri Kigali hari imishinga iteramiye kuri Leta isura abantu mu ngo ikabafasha kubona abakeneye imiti badafite amafaranga, abakeneye ibyo kurya. Muri Kigali hari umuryango w'abayisilamu uri mu gace ka Nyamirambo ufashwa na Leta, hari umuryango uri mu Gatenga nawe usura abantu mu ngo, hari ikindi kigo kiri Musanze cy'abihayimana b'Agaturika n'i Kigali nabo barahari, ku buryo Leta ibafasha amahugurwa kubigisha, noneho bajya mu ngo bakamenya icyo bafasha abarwayi n'umuryango. Ikindi hari umushinga nawo uri muri Kigali kwa Life After Loss, nyuma yo kubura umuntu muri separatifu nawo turatekereza kuko umuntu wawe akenshi yapfuye yari amaze imyaka myinshi arwaye asiga ihungabana mu muryango, hari ibyo bita bereavement support, tukabigisha uburyo umuntu yongera umuryango wongera kwisanasana nk'igihe babuze umuntu wabo ukomeye. Ibyo byose nifasha ku muryango za uyunguri cyangwa ngo hari izo serivisi ziri mu bitaro bya Bugarama, hari ibitaro bya Bushenge bifite izo gahunda, hari ibitaro bya Kibogora nabo bafite izo gahunda zo gufasha imiryango. Ni ukuvuga ngo ahantu henshi ushobora kuhasanga izo serivisi kandi imiryango igafashwa rwose.
Reka dusubire ku murongo wa telefone twakire Louis Michel. Wiriwe neza?
Uraho. Madimisi nagize akabazo ntimundenganye. Nagize akabazo njyewe hano ntabwo gibumba neza.
Wari mutsese cyangwa uracyaraho wajya gutukurikira
uherere? Ndi ariko hari ikibazo cyane kubera ko ahubwo ngiye ngira gutya nabahamagara. Ndi binishi cyo yose bagahita bayirasa ngo gukunda ibigenze. Ariko reka niyo gutinda cyane ndende babaye. Ahande mfite akabazo.
Ubabajwe n'iki?
Na akabazo mfite kambabaje.
Yego, baza.
Hari akantu kambabaje. Hari hakurya yacu hari mugenzi wanyubaze kubaza indwara ziri hereditary. Hanyuma hari iriya mvuna mese y'indwara yitwa Ebola. Hari muri Congo batubwiye ko si ubwa mbere yafashe. Mbega nayo muganga, ndabaza muganga, ariko muganga ubundi waho?
Muraho neza.
Ndabigira ngo mbabaze iriya ndwara nayo Ebola iri mu ndwara ziri hereditary. Kuko ari muri Congo si ubwa mbere haje, si ubwa kabiri. Mbega yaba iri hereditary. Akakabiri muganga njyewe mfite ubwoba kubera ko ujya kumva hano harimo ibihuha ngo Ebola yaje mbabara yo kugisenzwa yabafashe ngo yafashe hariya ngo yafashe hariya. Muganga tubwize ukuri, tubari impungenge, mbega Ebola imeze ite hano mu rwego rwacu irari? Mbega muganga ujye utwibutse dukora dute kugira ngo irambure metero tuyeze iyo ngiyo yo kutugera mu gihugu. Urakoze dogiteri, urakoze Eugenie.
Murakoze nawe Louis Michel. Ebola tuzayifatira umwanya uhagije nayo tuyiganireho, ariko reka muhe umwanya agire icyo akubwira. Nkunze kuvuza uti hari ibihuha, ubwo rero iyo ubonye ko hari ibihuha biba ari ibihuha. yeah.
Arakoze burya mu Kinyarwanda cyacu umugani ngo umuturanyi agize ikibazo nawe ugomba kubyibazaho cyangwa se ugomba gukumira. Ni ukuvuga ngo Ebola ni indwara yandura nta gaheteri. Nubwo avuga ati wenda Abanyekongo bakunze kuhora bayigira, nuko kenshi Ebola usanga ni indwara yandura, niyo mpamvu niba yageze mu gihugu abaturanyi badakoze batabyitwayemo neza babasha kugira gute babasha kwandura, kuko yandurira mu gukoranaho, yandurira mu kwegerana cyane. Ni ukuvuga ngo rero Ebola iracyari muri Congo kugeza uyu munsi, nta murwayi n'umwe wa Ebola uragaragara mu Rwanda. Minisitiri w'ubuzima wacu akunda guhora abivuga, ubushakashatsi bwarakozwe, bari hafi, hari ingamba ku mipaka, hari ingamba zikomeye, mujya mubibona mu itangazamakuru cyangwa sinzi n'abajya bibona, niba baturiye ku mupaka kareba ko ahantu hose ubu n'amabanki n'i Kigali byahageze, abantu barakaraba, abantu ntabwo biga basuhuzanya buri kanya begerana. Nubwo mu Rwanda nta Ebola ihari ariko muri Congo ikaba igihari, bivuze ko Abanyarwanda baba bagomba kwitondera ibituma twegerana cyane n'abaturanyi bacu muri Congo. Ntabwo tubanze ariko muri iyi minsi hari Ebola byo ntabwo ari byiza gukora tujyayo buri kanya, guhora tujya kwegerana nabo buri kanya. Izo ngamba Leta y'u Rwanda iri gukora amasuku cyane, gukaraba intoki, nibyo ngibyo. Ariko nta Ebola iragira mu gihugu kugeza uyu munsi, nta murwayi n'umwe wa Ebola uragaragara mu Rwanda, n'ibihuha nk'uko yabivugaga.
Nduko ndumva uramuhumurije. Reka twakire noneho Protogene, ashobora no kuba ari we wa nyuma twakiriye. Ndabona isaha iri hafi kurangira. Protogene
Karame,
wiriwe neza?
Alo,
wii,
ndabumva rwose nk'uko muganga amaze kubivuga.
Yego,
ntago abaturanyi bacu tubanga ko baza, ahubwo twanga kuba baza bakatwanduza izo ndwara zidakira ugasanga bibaye ikibazo. Ahubwo njye nabaza muganga, ni izihe ngamba bafata wenda zo gutreninga cyangwa guhugura nk'abantu ba muri Red Cross cyangwa Croix Rouge, umuryango ushobora gutabara igihe wenda habayeho nk'ikiza nk'iyo ndwara ikaba yagera mu Rwanda, nyine umuntu akabasha gutabara igihe uwo murwayi ataragera kwa muganga. Ese hari ikintu baba bateganya kugira ngo abantu bahugurwe, nibura bazagire icyo bakora igihe indwara izaba yahageze?
Protogene, reka gusubize. Urimo kutwumva uratwumvira kuri radio ngo tukureke hanyuma agusubize. Reka gusa Protogene, reka gusubize.
Mwansubiza.
Yee,
ndi kuvuga mu ngubu hari abantu 3000 mu gihugu bahuguwe uburyo bavura umurwayi wa Ebola, uburyo bamukurikirana n'uburyo bamufasha. Bamekingiwe baramaze no kwakira rwa Ebola kugira ngo babe bamwegera bitagoranye, babe bayikurikirana bya Ebola bitagoranye badafite ubwoba cyangwa se nawe atari burware. Ubu ni ukuvuga ngo ni nk'ingabo mbese u Rwanda rufite 3000 ziteguye igihe cyose icyorezo cya Ebola kigeze mu gihugu ko bahita bagikumira ako kanya. Ni ukuvuga ngo rero abandi bakozi bakora rouge si ngombwa cyane ko aribo babijyamo, ariko hari abantu batoranyijwe babisobanukiwe bari hafi y'imipaka 3000 b'abaganga bakingiwe banahuguwe gukumira icyorezo cya Ebola no kuba bafashe umurwayi wa Ebola igihe abonekeye mu gihugu.
None ikibazo nawe mfite nanone,
nyarutsa. Nyarutsa isaha irageze.
Ko mwahuguye aba baganga abo mu giturage, none bazagera kwa muganga batavuye mu giturage, se kuva mu giturage bizagenda gute? Murakoze.
Murakoze cyane Protogene. Ntangaho Dr. Diane mu musubize turimo twanzura.
Murakoze. Abo ngabo bari ku mipaka kandi mu giturage, ni ukuvuga ngo bigaragara yuko Ebola kuva iri mu gihugu cy'abaturanyi cya Congo aho gukumira hihutirwa ni ku mipaka hafi mu byaro n'ubundi byo ku mipaka. Ntekereza ko ikiganiro cya Ebola wenda wa mugani Mukankusi yazagishakira umwanya wacyo, kuko
yaje
kuganira ko indwara zidakira. Amakuru menshi yaboneka ufate rw'ikiganiro cya Ebola, gusa mu magambo makeya nta Ebola iragera mu Rwanda, kandi ingamba zirakomeye cyane ziriho zo kurwanya Ebola kugira ngo abantu barusheho kuyikumira. Ntize kandi nta nubwo izaza.
Ndagushimiye cyane Dr. Diane Mukasaha kuri iki kiganiro tugiranye. Nshimira n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika badukurikiye. bakaduha inama n'ibitekerezo ndetse n'ibibazo byubaka. Ku buhanga bw'ibyuma hari Dan Crawford, yarafatanije na Fasil Gebehu kuri mikro, yari Eugenia Mukankunsi. Tubifurije mwese ubuzima buzira umuze.